bao singangida nae Chitafe, oh mani sobura muna wayo jali, orembera jendi mwefusi zanti, nienda nesiriko wamu nenda oza, nempulira mazika gankuru kutamoyo, nechisinga bukuru ere chinda zanze, yendu wateyo kuzaru wamu mchika, baba guwata manyo kuita kusaga, na yeze kankubulire kuyenda vyo matire, oba gere gere mburoja wange, wama mwesi nye mwavali kababili, no mkaze ya wazara techisanya Wofuna ngoru kumyomu wanga kebisatu Dara kubaya kumaganja avalimwa Nare kakana ne kadaga no kukiri mpunza Wakada wakazi nzendi mnyivu Morotu sulambala vene mkwataga mwe Kuliangako, unosiru gero nyumye chitufu Dine vitiriro nova otenda Otoba wati wama kakuzimba Rokusulanga maliba sake migo Negombo kufumbirwanga sinatuka Nakolange miri mwejo butega nyamu Ngoloru vimbi teka aluwa miyadi Nakutuka nechi walata mutwe Olwa mazigi na chimango kuzibyo vude Okumanyanga nechi tange yalinetima Anti yango wa wakambu tachanyiza Nakanda kwe woza kontindage watata Yanzira munti gendo fumbirwe kukoe wano Thank you. bikuno buli nkolo joli ekairo kufako mabango bya wakana tula nendoza konze kisirage wajaja na roga omanyiye yali omuze yazala tata atenga ne mukikabwe nali manyiyeka olo lwenatuka jaja bitanze nasanyuka nnyo okuwona okuba mu njomu ebigagu nabirya nensiba n'ensingo nga sina na kyenjula kabe mmange naye nnyabomba nkyewaana n'omulungi kyokka olumbe gye lwawa amatuka nze simanyiyo jajja alwala kireeyo mu matumbi budde nensituka n'entuula nkuumi mukwano naye buba bukyawona gwamu amaanyi olwo ne we muyita abaaba takyampuuna luseeka ewamuliraano ajja ntaase twasanga jjajja olumbe lwatuze dda omuza wange bw'atyo n'anjabulira olumbe lulina ettima olwali ajjajja yeyali nga muganda wange mbutuufu oluusi nga muyita maama olw'omukwano empaje yange kaakati ndaba bituuti limujja wanjagala okwenkana nalwogayi sirina nsimbi nteeka balinnoonya obwomu mukikaabusaana oli mugagga ne be mpita abaganda bange tebandiiko zinsanze okufiira ku kkuba aliko abange tata yakawa oyo nnyaba ebimufaako ndoota birote aba baana ba kitange banne madda tere neetaaga yadde omwati singa waakiri nnali nnasomako oba wabula nkuba omulanga mbazadde mwabazaala abaana ne mulekaawo mu kino nandisabye naddala bataata wazaala ab'okubonyaabonya biveeko kyusiza obuufu ate ndabe bamaama ne bawala abannange kati mufeeyo obanga ofumbiddwa kino kikwate obugumiikiriza ebenga moto y'omu maka nosiba migugu okwabulira mwana era kolikigeza manya omuziise kati mmaliriza nga ndayira nti nze okusiba emigugu nga mpeza mukaaga era nsaba mukama nfuna omusajja n'ekirala nzivuunusa ebyebindi mu maaso naawe nfaanana gw'oguma ensibw etyo saagadde ogwe mu nsobi otuuka okwetta wabula nsaba mumwe annumiriddwako atwale mukolere nga nampa omwezi naawe nfaanana gw'oguma ensibw etyo saagadde ogwe mu nsobi otuuka okwetta wabula nsaba mumwe annumiriddwako atwale mukolere nga nampa omwezi naawe nfaanana gw'oguma kuba byansi n'okubonaabona si kwe kufaana ky'okiyige ziraba muzaale munnange teweewuunya eyo ye ntanda gye nsibye musangula amaziga naawe nfaananako oguma kuba byansi n'okubonaabona si kwe kufaana ky'okiyige ziraba muzaale munnange teweewuunya eyo ye ntanda gye nsibye musangula amaziga.